Woza small, woza small. Ukhona ingoma ndikubuyisile bosi mina ndazi le. Ngoku kusekubuka izinto zasekhaya. Wasifule izingoma. Khona le ngoma ithi, "Wow."